najimsafi.com.
Sio mia mbili, wala mia mia, hata roho na mwili wangu takugawia. Sio utamtu, taukiumia, takwa pembeni yako kilieli. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio, mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo, anakula yeyo, tata siye na meno. Wa mtindi kifuani, tunafanya nipate mtindio wa uongo. Wa mtungi kitandani, tunafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu, unanifanya nisiezi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me, wanivuruga kili bombo krat. Mamona sigo kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Tele pum pam pupi na puki gandana. Oya, 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 oya.
Promises you to be my wife, 'cause you are light of my life, my shoe size,
my shoe size.
And just know this, I love the way you speak so wisely, and I'm praised with your love. That is what I see. Everything is nice. Baby uno uno pinda cheza kukonya. Njani kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanky designer na yangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufuatia. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuna nyonge weka pizza ni papi champagne. Wakisha juwa payday pieces ina swing swing. Taji mshamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu, unanifanya nisizi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me, wanivuruga kili bombo krat.
Kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Ile pum pam pop na piki gandana. Goda, 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 goda. Isika, oya kenge, oya.
Shama kutoka Mwanza nimefika na huku.
Take five now.
Take five now.
Kuango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.